Records. Bahati tena
Onraba
Teddy B.
Kanavyo jukunyesha bia bia, kanavyo nitingishia nakaja vasindiria ria, akasitaka chiria yeah. Ulivyo kata yo hey, wanipandisha joto to. Ulivyo pinda mkongo wanipandisha joto to. Kata mauno baby, ukibleki nitakubeba mkongo hey, kata mauno baby, ukibleki nitakubeba mkongo. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, you go to me. Basi serere kakula happy yote on me. You're so beautiful, you go to me. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, you go to me. Basi serere kakula happy yote on me. You're so beautiful, you go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Ni ku rotate, ni kupoke, ni kubebe kama dori. Kisha ni kutongoze, we mtamu kama kachori. Hilo tabasamu, umbo lako, you're just enough for me. Hilo tabasamu, umbo lako, you're just enough for me. Ulivyo kata yo, hey, wanipandisha joto to. Ulivyo pinda mkongo, wanipandisha joto to. Kata mauno baby, ukibleki nitakubeba mkongo hey, kata mauno baby, ukibleki nitakubeba mkongo. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, you go to me. Basi serere kakula happy yote on me. You're so beautiful, you go to me. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, you go to me. Basi serere kakula happy yote on me. You're so beautiful, you go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Cause I'm gonna do what you did to me. Basi serere kakula happy yote on me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.